Can you stand up?
Yo, yo, this your boy Cloud T-Sir.
Yo, VIP 자만 dwenyo apa frasha Pune
Stera, nyagura, wamuagi
Nyajotu wangu wa nguvu no nini Godfather toka Kenya Na nimetuli hapa hivi na DJ Donam.
Yeah, what's up? It's your boy Mr. DNA A.K.A. Kijana wa mtaa.
Yeah, yeah, ni boy wako Jack Money holding it down for Jomino, of course.
Hey, what's up people? How you doing? This is Mr. Lenny.
Hey, what's up my good people? This is your boy Beast from the East A.K.A. Big Pink.
Yeah, nyaje nyaje bonai punet hala.
You listen to my main man, DJ Donna, the greatest beat maker I ever known.
Ayo, tell him, said Jamal, me good news, the Babylon get executed, yeah.
Yo, ni mimi hapa churume, nataka kuchuma salamu kwa Indigenous Intergroup Entertainment. Munafanya vizuri sana, munaroga kila mtu kutoka Nairobi mpaka California.
Number one mixtape king, DJ Donna.
Most anticipated mixtape of the year, Indigenous Chips Funga. Let's go!
Over, over. Abande.
Over, over.
Over, over. Abande.
Over, over.
Over, over. Over, over. Over, over. Abande.
Over, over. Over, over. Afande, over over. Nataka rudi mashinani, touch base kujua hali, kuconnect na inner spirit iliyofanya mambo shwari.
Mambo shwari, mambo shwari.
Iliyofanya mambo shwari, kuenjoy mziki plain, kujiachilia kiasi, hey. Mambo abstract, cheki kanda, videsa inabamba. Binti done in Oakland, minus the ogopa. Na bado sijazama, ya bili kujigamba. Au sio?
I need it from the top.
Y'all know what this is. Oh yeah, by the way.
Over, over.
This is the remix.
Abande.
Over, over. Over, over. Afande, over, over. Nataka rudi mashinani, touch base kujua hali, kuconnect na inner spirit iliyofanya mambo shwari.
Mambo shwari, mambo shwari.
Iliyofanya mambo shwari, kuenjoy mziki plain, kujiachilia kiasi, hey. Mambo abstract, cheki kanda, videsa inabamba. Binti done in Oakland, minus the ogopa. Na bato sijazama, ya bili kujigamba. Au sio? Ati ndiji under the step pioneers, no way. Ni kustate to the feelings, my ideas, mad respect for the man called Luki. Tukapuka, the man is Bruce Lee. DJ Don, the mixtape Don. Now I'm bossy CEO, seem na jua score. Within DJ on the mic, all this is raw. No agenda, ni kutema tumjue tuko.
Operation Chips Funga, coming live and direct. Nani sare jo, nani sare jo. Give you a taste of new things. Vipi Donna, nikuroga wase.
I'm in the mood to drop some hits right about now.
What's my name?
DJ Donna.
DJ Donna.
You. Hey, what up, party people? This is Jenna Nai. You know how we doing this mixtape thing? We chilling with Indigenous mixtape. Chips Funga, baby.
See, I've been doing this for a while. Anytime I drop it, the gal ask me more. The one more, the one more. Anytime I drop it, the gal ask me more. The one more, the one more. Anytime I drop it, the gal ask me more. And in due time, let them all realize a whole lot of respect you feel me.
Pata, 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 ziki. If you like this hisi, hisi flavor we feel kakamili. Hisi flavor ikubambe fiti. Nimepanga with the boys ni kuchenguka ku hit club kadha. Hey, 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 the night is young. Kupitia the bar itabidi bado saa. Bado saa, rafiki bado saa. Ikikaribia straight to the club tutaenda. First things first, nyumbani shawi. Kisha marashi, mngaro njumu. Store chali, store chali. Skiza vas hii. You know you're rocking with the best. Mdundo facilitator, you got to know.
See, I've been doing this for a while. Anytime I drop it, the gal ask me more. The one more,
hey,
the one more,
hey.
Anytime I drop it, the gal ask me more. The one more, the one more. Anytime I drop it, the gal ask me more. And in due time, let them all realize a whole lot of respect you feel me tight.
Kuna mdhi anasemanga ukopi DJs kila saa kurepeat dagapuka is dead na tunajua kweli kweli mpaka imbe kombendi walipata much love much more airplay but I digress yaliyopita si ndwele I'm now independent kapuka defended mziki who evolved principle not at all if you don't make the dollars you don't make sense change of subject talking on my celly coordinating with the ladies nani atakuwa guest list Tuna banjo kavi deadly, tequila shots mixed with Hennessy crazy Ha, ni mziki moto, kajitaftia mtoto, manze kuna joto Msoto ni temporary, ni kutia bidi beshe na kuponda mali Hey,
see I've been doing this for a while, anytime I drunk the girl asking for
Hey,
see I've been doing this for a while, anytime I drunk the girl asking for
Hey,
see I've been doing this for a while, anytime I drunk the girl asking for The one more
You got to know.
See, I've been doing this for a while. Anytime you drop it, the girl ask me more. The one more. Anytime you drop it, the girl ask me more. The one more. Anytime you drop it, the girl ask me more. And in due time, let them all realize I won't let her respect you for
you
the
got
time.
To know.
See, I've been doing this for a while. Anytime you drop it, the girl ask me more. The one more. Anytime you drop it, the girl ask me more. The one more. Anytime you drop it, the girl ask me more. And in due time, let them all realize I won't let her respect you for me time.
Brand new. Kapuka meets Genge.
Warning. This track was stolen from the studio.
Vipi majamaa, vipi mateng, mise, wacha kukalia, viti, get up, twende Mixtape from kijana yuko kali, kapuka ndio mtini uliofanya mambo safi Okay, mambo fanya this another one, hot like the other one Mixtape ni moto sa, mine ni blank kama effect ya keroro kenzima mama pima cham Pain, Nena na Big G, mini fano man, new kawaida tuna rule Dominating presence, label in the groove Hii ni story ya maboy wawili wanaopenda mziki CEO na mimi Not forgetting DJ Don 9, it's my honor General wa mixtape, Kansas City heavyweight All day, every day, every day, every day All day, every day, every day, every day Mziki 24-7, katika mpaka mlewe mahewa mpaka che Yes, 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 hapa kule chukweni mziki pokea kanda bure Sare, sare, bini ya genge Kujibinjari vilivyo
Mixtape 2010
Ooh.
When it, volume up Unawapa mahewa kama vuvuzela
What's up people, how you doing? This is Mr. Lenny
Ataka kunaka, shida zimezidi mpangilio wa wali hatufuati Hata kama wasiliano zime break down network villa Set of union kama MOU, baby you got to know Bila wewe bila mimi wasikia si fresh Tutashina tukihangaika daily lady Stress levels apana healthy Shabiki my best they all have to go Waishie, tukai mezani Shida zetu tuendoe kifwani Penzi letu tuitilia manani Tuifanyie kazi, tuikuze mami No more mama sita Side dishes, senoritas
Penzi, mbona tetezi Mikuna dunia Wote twa julikana Penzi,
mbona Streaming right about now I'm listening to my homeboys mixtape Chips Funga mixtape Big up in digital
Funga chapter Manzi inabidi kwa easy Inabidi kwa cool Simple rule Tujikaze Baby ni wewe too From the outset See how come natural See mathematics Tuchukue cruise Kama ni ndoto Tufanya reality Na kuomba Safiri nambi Na kusihi baby
Benzi Mbona tetezi Mbona dunia Wote twa You
siku ni Friday. Kila mtu wajipodoa podoa kujiseti seriously. Ni wajibu wangu nini kuhakikisha ngoma na matamshi imetayarishwa kamili. If you feel in this spot, if you feel in this puta wako karibu, si ndoto beste jaribu. Katika mtihani hii utapita, baada ya saa sita, who knows, swali sister, swali mister, atajipa, baada ya ngoma hii ndio atajipa.
Ninaleta
the peace been away for a moment, lakini imebidi nijitahidi kuweka effort zaidi.
Dedicated to the ladies in the house, my best wangu watapata now.
Mwaka mpya, brand new things, brand new mdundo, brand new chick.
Ati what?
Hiyo ni slip of the tongue. Kukamilisha rhyme utani siku ntenma. Imekuwa chu baby, imekuwa chu. Sakata rumba, kisha tuende manyu.
Nina leta
your boy Cloud Tisa. I'm right here with DJ Donna. You know how we do it.
Excuse me please, excuse me please. Imefika wakati wakupandisha ngoma, wakupandisha tempo, tempo. Ukimona gasugwa kitu fiti kitu shua, kumu approach umeamua. Hey, hey, hey. Chunga disco lights brother, waza soka mchana, akakili pate koma.
Cheke. I want to be free. Ninataka kupaa mpaka the sky. Come rain or shine, kuna vile nina dream kwamba niki aim for the stars, everything will be alright. Hey, vipi ndiji hiyo attitude? Wapi hanga, wapi drive? Kwani uko satisfied? Maswali ni mingi kwa akili, lakini matamshi haya inabidi. Pause, aim, shoot, hi picha. What the, is a preacher. Ninataka kusema that the style I embrace ni mchanga nyiko ya style zote based. Tuko wengi kwenye industry, different beat, different flows, come mingi ten or more. I can say for sure, hakuna mwingine that does me better than me. Me, 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 better than me. I can say for sure, hakuna mwingine that does me better than me. Me, 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 better than me. I can say for sure, hakuna mwingine that does me better than me. DJ Donna at the door, Wambosi CEO. In DJ got the floor, yeah. DJ Donna at the door, Wambosi CEO. In DJ got the flow. 20.
Don't have to pay for it. Just go to the link, Facebook, MySpace, Indigenous, in the groove, you get it. 2010, big things are gone. Checking our art, putting it down, representing all day.
Mdogo mdogo, slow and nice.
Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go? Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number?
and go. Hasta la vista, kesho ni siku kuu. Mbono wataka kujikata kuna rakabu. It's no coincidence, njezetu on cue. Zimekutana for a reason na jambia. Ni lazima, lazima, lazima ni represent. Kujiwakilisha kirasmi nevertheless. Maisha yangu yote, never been shy. Lakini ifikapo wakati wakuvibe, akili yangu wena chukua vacation. I watch forwarding address, ambapo ni stress. Huyu manzi ni msupa kuzidi. Yeye na mimi, sindoto kwa jili. Nimeamua kujaribu vilivyo, but first I got to say hi, hi. Nimeamua kujaribu vilivyo, but first, yeah.
Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go? Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go?
OCF Operation Chips Funga, blazing track.
Nani feel situation kama hizi zimekithiri ni real. Wachari wape the physical description. Source of addiction, mental confusion. Top chini, chini juu, really doesn't matter. Kutoka angle zote, unayona garama. Handa blemish wala kosa bro. Na yo smile tabasamu ni killer Joe. Free flow in dress, yashika calves best. Open foot sandal, pedicure,
yes.
Manicure,
yes.
Check, check,
yes.
Nyole nayo imelainishwa kipam. Kibet ina match, rangi ya vazi. Kaimajini, yani kiumbe unique. Si makosa kuhisi feelings. Shall I proceed?
Yes. Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go? Binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go?
VP, me and DJ baby. Kwani kikudara na macho hivi. Najua wewe pia umekuwa ukinidara na macho. It's just a mutual thing. Yeah. Songa karibu nami. And then we'll see what we can do. Twende.
And then
utanipa your number.
And then
nitakupa my number.
And then
nitakucall after.
Natural progression, that's right.
And then
we'll see thereafter.
Kama kuna fire, dada.
Introduction kwanza, haya yote maybe.
And then
utanipa your number.
And then
nitakupa my number.
And then
nitakucall after.
Natural progression, that's right.
And then
we'll see thereafter.
Kama kuna fire, dada.
Introduction kwanza,
haya yote maybe, yeah. Haya yote maybe, yeah.
To drop some hits right about
the dance floor. Report to the dance floor.
This track was stolen from the studio.
Nimi no kinja rozako inafanya nkaribia. My radar is fixed on you.
On you.
Your smile yako tabasamu. Ni mischievous inafanya mimi wena hamu. Una cruise gia altitude. Smooth baby you can move. Thinking of things to do. Kukatiana ni marathon. But right here now not capable. Niku crazy Joe. But you got to know. And in your eyes will lose a VP bro. VP bro. VP sis. Sasa ni wakati wakusakata. Dance hall. Di dance hall. Ni wakati wakusakata. Dance hall. Yeah. Di dance hall. Ni wakati wakusakata. Dance hall. Dance hall, dance hall, yeah. Dance hall, niku ka dance hall.
Juzi, haizilifananisha.
OCF Operation Chips Funga, blazing track.
Kama kulinganisha rela na kamoto, mena na kideli. Juzi, haizilifananisha. Kila mtu wana chake. Kama kulinganisha rela na kamoto, mena na kideli. Juzi.
Tio imefika stage kati yangu na dem. Things just ain't the same. Why? Usiano kati yetu imezorota. Kusema kweli imebomoka. Ujuzi dem akaanza side game. Mechi za mume na we Champions League. Yes, you know what I mean. Eti, ametoka inje with the girlfriends going window shopping. Ati ananiambia Fred ni jina ya duka. Na Ted ni matria kuenda runda. Kwani unadhani nimezaliwa
chana kumeza hizi story kama ni madawa. Baadaye tunakutania huko mtaani, waniambia umeni miss nitoe mishoni. Wacha mzade wadhani sisi kama Carol na nyumbani Kiss FM.
Ujumzi oh, haizilifananisha oh,
ndivyo ilivyo upende sipende kama ujanyita. Wacha ni kuzindulie haya. Nani alikuambia ati paka kitoka panya utawala wapi? Ni totally opposite. Paka kitoka panya ubaki ndani, paka tarudi tena in that connection. Dem unadhani ume have the last laugh, bad of us too. Kijana you perform. Wacha ni kuonyeshe pia mimi nimebarikiwa na
ujunzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh, kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri. Ujunzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh, kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri.
Carry forward but don't stay, to come play the game wadhani umeshinda. Watch this space. Ujuzi haizilifananisha, ujuzi kila mtu wanachake. Fafanua, fafanua subplot strategy. Mchoro ni unique, complex, scared of me. Kasti na watu watatu, kuna mimi wewe nacha kuongezia ladha, your best friend. Kama mbaya ni mbaya, beste wako na mimi, si jambo la kitini. Situation ni wazi, tukienda movie, dinner, hata picnic. Inapako 3-2-2 kama kawaida. Shiro, your best friend, no doubt, ana game kuenjoy ni lazima. Na bado mkoma pals, hata kuwasindikiza nyumbani. Shiro huwa wa last na wona tangulia.
Ujuzi oh, haizilifananisha oh,
Demni na the wiser. Tuko karibu kukamilisha maja, sema nami kufunga chapter. Mambo sikurusha jirani, mama we na nyumba yako ni ya dirisha. Siku za usoni zimefika, au sio? Shida hapa yaitwa ya kujiletea. Pwagu upatana na pwaguzi, niambie sasa, nani kati yetu ana ujuzi? Jilize sasa na ulijibu hilo swali.
Ujuzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh,
kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri.
Ujuzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh,
kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri.
Ujuzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh,
kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri.
Ujuzi oh, haizilifananisha oh, kila mtu wanachake oh,
kama kulinganisha Raila na Kamoto, Mena na Githeri.
Mwaka mpya mambo mapya bana we. Hey bwana what? Hey bwana we. Mwaka mpya mambo mapya bana we. Get down people we, get down people we. Luxury living, luxury tax. Na hengu ponda ponda mali kama pani jama. Inabidi kurelax, nani king wa rap? Nani amejana spirit kama pasa kwa chachi? Yes, ni indigenous, he's so crazy. So origi strong, cheki manzi. Anavyo nyanyua nyanyua, he's so hipsy. So tipsy, baby do you feel me? Like I feel you, madness in a hissy. Madness in the building, DJ ndio mpishi. Wordplay, simulated foreplay all day. Ongeza chai, shoegaze, spoon mbe. Wacha mahanja mpata bibi. Fanya tizi chizi, plant seed, jenga inchi. Changanyisha English, Kiswahili kwangu easy. 3 times, 2 times, killer time, what? Bashi mefika ka capacity. Number one priority. Female ratio lazima 10 to 1. Bwana banza funga mlango tuko watu enough. Yup, bashi mefika ka capacity. Number one priority. Female ratio lazima 10 to 1. Bwana banza funga mlango tuko watu enough. Ina biti bana.
Umwaka
ni indigena na letter show. And I thought I would let you know. Ina biti bana.
Umwaka
ni indigena na letter show. And I thought I would let you know. Nina crisscross nation, iki lay foundation. Nina lay foundation for your radio station. For the radio station, aiming for rotation. I could get rotation, is my sole intention. And I flow ni chafu, sisiri kwa mabiti, si kama voodoo. Nyote mwajua dhakapuka ni classic. Toka Issa to K-Rap, everybody knows so. Nani rockstar hapa, hii ni rockstar sound kamata. Tuna invade the party ya kiroro every day like it's your birthday. Ina bump kwenye speaker bila bass. Not your average, massive average. Mi ni msapere. Bashi mefika ka capacity. Number one priority.
Ime ratio lazima 10 to 1 Bwana banza funga mlango tuko watu enough Yup, bashi mefika ka capacity Number 1 priority Ime ratio lazima 10 to 1 Bwana banza funga mlango tuko watu enough Ina biti bana
Huwaka
Ni indigena na leta show And I thought I would let you know Ina biti bana
Huwaka
Indigena na leta show And I thought I would let you know Nina crisscross nation ikilay foundation ina
Nina
crisscross nation ikilay foundation ina
Nina
crisscross nation ikilay foundation ina lay foundation for your radio station for the radio station aiming for rotation naku
akia mama not today akia mama not today sileo akia mama not today akia mama sikiza story akia mama sileo akia mama sileo
Wakilisha, wacha ni flip the verse Pokea matamshi mazaibu yangu Kulia nika kirasmi
Kwera
Manzi in question Asset in collection Alini bamba Totally my best I tell you my poor roko Ili gonga With divine emotion
Ona na kedongo na
Emi likuwa hivi Nilithani ni mimi Nikashanga vipi Kashugwa gakwa Na neighbor wako Wana practice ujirani on my behalf Kashugwa gakwa Na neighbor wako Wana practice ujirani on my behalf Ha Haezekani please what haezekani please
Hakia mama Sileo Hakia mama Sileo
Katika movie kuna starring na cast Katika movie Isi lema yetu kwa kweli the plot thickens Vituko mbali mbali Basi jirani my kitchen babako Oh sijati shugeliisha Na sabuni ya kuosha biombo etc Wajiona mjanja Mimi si mganga Na sitoki faransa
But surely
Wasahau kwamba una jirani Kwanza huyo wangesha Meni noki deadly
But surely
Wakumbuka ile birthday party Na kwatuma beshte yako kutoka pwani Aliniuliza maswali Kamuliza maswali Tukayajibu maswali Na tukapita mtihani
Great A
Manze hizo practicals Practically speaking I say Noma sana
Hakia mama Sileo 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 Hakia mama Sileo
Jivanjio Luthulio
Y'all know what this is
Kukusama
Oh yeah, by the way
Kukupono
This is the remix
Chipsunga Au bajia Ule kenchik Twende Translation carry out chips funga lesson Ukiwezwa na keruru utatoka na Maria Si Maria ule 25 and under Ni wa Maria age ya McCain and over way
wacha ni wache jokes kando, wasichana mipango, elimu ya dago, mavako habana, manake we just love the women in ditches they trusted, many times never busted, badge of honor we lasted. So that you know, don't get me wrong, it was just the norm. Lady, come here, so that we can conversate. Ukipenda, nikipenda, we can chomoka.
Hey, what up, sister Nana? You know how we're doing this mixtape thing? We're chilling with indigenous mixtape, Chip Funga, baby.
Operation Chips Funga, blazing tracks. Unajua Chips Funga vile unaeka tu ndani, una mix chiba, bajia, na sose na kuku. Chips Funga carry out, umebeba wako. OCF, the most anticipated mixtape of the year. Indigenous Chips Funga, let's go.
Nekuka, 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 chika, neku get down. Nekuka, chika, nekuka, what? Nekuka, chika, neku get down. Nekuka, chika, nekuka, nekuka, chika, neku get down. Nekuka, chika, nekuka, what? Nekuka, chika, neku get down. Nekuka, chika. Yo mambo niku social, let's right to the mabazi marashi zote matching. Sema, 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 choto jingi mabinti kwa wingi. I spy them, una keradi. Keradi ukam na bei yako juu kama sana bei. I know you know you got it late. Nekuka, nekuka chika, neku get down. Nekuka chika, nekuka what? Nekuka chika, neku get down. Nekuka chika, nekuka, nekuka chika, neku get down. Nekuka chika, nekuka what? Basi dem tuleke dance, flow nini, tuleke dance o tukatike vipi, onyesho ujasiri, tazama kwa makini.
Boy you make me lose my mind.
Basi dem tuleke dance, flow nini, tuleke dance o tukatike vipi, onyesho ujasiri, tazama kwa makini.
Boy you make me lose my mind, boy you make me lose my mind. It's villain walk, girl, villain with dog, girl, villain with move, but villain with group. Just the two of us. Boy, you make me lose my mind. It's villain with walk, girl, villain with dog, girl, villain with move, but villain with group. Just the two of us.
Najua wanipenda, otherwise hung around, hung a smile and love during conversations. But boy, rude boy.
sure is a tag.
Is a tag.
Mini msani ma auto ntazisign. Just mingling, kushika hands willingly. You know, the reason that I sing is because of you and them. Simple misunderstanding. I'm focusing where we tuna mindy. Would be lying if I said that I see way waste around. It's my time, my time.
Cause I'm a time, dogo mdogo's fine. So long as Tabia is alright, alright.
Nafanya what I do, always do. Strictly business-ish.
Mimi si Casanova.
Just believe me, baby, you got to trust me, lady. Nasema that
Mimi si Casanova.
Do this, do this. Go to the big quattro.
Mimi si Casanova. I'm not Casanova. You got me wrong. Lady, I'm really so nice. Sinanga silly, misconception really. You got me wrong, trust me, you got me wrong.
Sunny heavy zama, sunny heavy zama, sunny heavy zama, heavy zama, sunny heavy zama. Kaniva tuka flani kanadani jama. Uwaga tuka jumpy akazani juya. Bile yeo tichama diva ala, bala. Lakini to zama uwaga si olimbao. Jama simple down to earth katrao. Kablo choke teens, lazmo gonge mbao. Kablo juweken, lazmo komtao. Ama ni vitu hao walipishoka. Kuna vile jama huwa anaga flow. Kujidai amefika na vile ya hubo. Akipata diva, huka tiki soso. Inaka unaweza chura kitabu chiyami. Kutoka na vile umesikia chiyami. Lakini ukidhani mini what you see. Basi bado mini mi emphasis ni kwa mbao.
Regali ya seruma zote minasema
I feel you baby, I feel you baby, I feel love.
Regali ya seruma zote minasema
I feel you baby, I feel you baby, I feel love.
Regali ya seruma zote minasema
I feel you baby,
from indiji pia binti kizi asema
I feel love.
Seruma zote minasema
I feel you baby,
from indiji pia binti kizi asema
I feel, feel. Mimi si Casanova.
Sa, 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 basi.
Mimi si Casanova.
Do this, do this. Go to the big quattro.
Mimi si Casanova. I'm not Casanova. You got me wrong. Lady, I'm really so nice. Sinanga silly. Misconception really. You got me wrong. Trust me, you got me wrong.
90.1 FM KKFI. DJ Adona, big up yourself, alright? Kansas City.
Binti, it's only you that I see, oh. Could I please have your number before you up and go? Binti, it's only you that I see, oh. Could I please have your number before you up and go?
Kesho ni siku kuu, mbono wataka kujikata kuna rakabu. It's no coincidence, njezetu on cue. Zimekutana for a reason na jambia. Ni lazima, lazima, lazima ni represent. Kujiwakilisha kirasmi nevertheless. Maisha yangu yote, never been shy. Lakini ifikapo wakati wa kuvibe. Akili yangu wena chukua vacation. I watch forwarding address, ambapo ni stress. Huyu manzi ni msupa kuzidi. Yeye na mimi, sindoto kwa jili. Nimeamua kujaribu vilivyo, but first I got to say hi, hi. Nimeamua kujaribu vilivyo, but first, yeah.
Binti, it's only you that I see, oh. Could I please have your number before you up and go? Binti, it's only you that I see, oh. Could I please have your number before you up and go?
The first year siwezi danganya. Vitu zingine we ufanya siwezi fanya. Zingine mi mnoma siwezi kana. I guess doko mana sisi usaidiana. Lakini nakumbuke siku kama jana. Ulifanya usiku ikeka mtana. Nilikuteki hati ikaskip kabit. Ulibarikiwa na ka smile ka sweet. Ilibidi nijue we ni nani. Nikakwambia msani si utani. Si wakagina si vutagi madani. Ukanuliza ah unaitwa nani.
Zina ni binti, siwe ndiye ni binti. Na since kukumit, minasikia fiti. Nice to meet you, ukaniambia nika kupa namba lafu kaishia.
Baby, binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go? Baby, binti, it's only you that I see, oh. Would I please have your number before you up and go?
Ndiji baby, nimekuwa nikikudara na macho hivi. Najua wewe pia umekuwa ukinidara na macho. It's just a mutual thing. Yeah, songa karibu nami, and then we'll see what we can do. Twende.
And then utanipa your number. And then nitakupa my number. And then nitakucall after. Natural progression, that's right. And then we'll see thereafter. Kama kuna fire dada. Introduction kwanza, haya yote maybe. And then utanipa your number. And then nitakupa my number. And then nitakucall after. Natural progression, that's right. And then we'll see thereafter. Kama kuna fire dada. Introduction kwanza, haya yote maybe. Yeah, haya yote maybe. Yeah, haya yote maybe.
Mixtape check. Ngoma check. Satisfaction check. Yeah, that's indigenous. That's OCF. That's how we do. We said we did it. We came, we saw, we conquered. All day, every day. That's how we do. New projects coming up. Indigenous 2010 and beyond. Look out. We out. Yeah.